kwaqala yonke angisamtholi umaqonda noma sekuqonda kuba umsuzana nje lona bengimthandana usethathiwe ubuye sengayona ngisho nethatami noma sengihleli ndliwa umswangu angisamtholi umaqonda noma sekuqonda kuba umsuzana nje lona bengimthandana usethathiwe ubuye sengayona ngisho nethatami Ngimthandana usethathiwe ubuye sengayona ngisho netype yami pick and choose la kwakhala nyoni angisamtholi umaqonda noma sekuqonda kuba umsuzana nje lona bengimthandana usethathiwe ubuye sengayona ngisho netype yami pick and choose akekho umuntu omuntu namangakala namangadabula